Mkuu mkulembeze kwa ngira minister akole kule njigiriza jwene tikataha Museveni agumizo buya mwagwa government yukunyeza matende kila gebyo ura mungo uruo kuli nyiso muwendo guaba saunumu tindo gubuja njabi mu Uganda. Akataha Museveni alagide matende kilo gebyo ura mungo kongira okunyweza omutindo ogwetaagisa kosa okakasanga batuukana omutindo n'obwetaavu obuli mu kisaawe eky'obujjanjabi. Asabye abasomi obusawo okuweereza n'omutima ogwegenjereza era omwesimbu eri okuyitibwa kwabwe. Twadde mubaka bwatise minisita Mumbeza akola ku materekero agaagulukibwa John Kuzzo Muyingo mu kutikkira okumundi gwe 17 ku Uganda Institute of Allied Health and Management Sciences e Mulago.
Bagezeo kwa vantu na vantu bagenda okujjanja baba kukwata ngeri singo kubera eri professional ngeri singo kubera nga ya mazima ngeri singo kubera ya vantu balamu babaze okubera ekiragaano ekyo kibakubye ekiragaano ekyo bakinywereko kibere nga kitambuza obulamu bwabwe okutuuka professional bali givaamu.